24 hours. Mukama bwe yamutuma ekibonerezo ky'ennyanja mumira olw'ekisa kyatera kyamuwandula awulira kisabye kikola mu bikolwa by'abatume nzate nakyanyo Pawulo ne Sira babasiba enjegere emikono n'amakulu balinyweza nnyo ne balateeka mu kkomera ne basirawo ne batandika okusala n'okusinza kwalwo lwe nalaba amaanya gali mu ssaala emizingi gy'ekkomera gyayugayuga emubbiringa enjegere zikutude satu n'ennyanga obusole abubambuseeko 5-6 kagati ne kagweri 7-8 abasirikale badduka nga balaba embeera etandise okukyuka 9-10 nga baana bali bweru kati naawe atuda ova mu kukabakanya ssaala amukama kolera ebyekisa